Trapo Kids Up Bombo Bombo Abala Pamone in Pondo The Mutuai Cheteretivori in Pondo Kushivori and Kumaina Mekwaina Aina Piawa Chokerat Mepika Kamalistas Ina Mete Mokso Pombokat Samro Tam Pagare Kasi Insebe Sabeta Sensas Tambiye Pagare Kasi Mana Shubori and Ufficiali Yari Utazi Simasi Ukani Mona Nipulat Black Cross Ma Ukani Mujito Kona First Timu Ukama Ukani Tipo Panga Tukosa Chechinari Mbara Plan Nini Kanyandala Makuti Ateli Panga Plan Nini Samkuma Mchimu Kotibari Fokot Pechi Nira Wesa Onani Haliso Bari Bari Fonga Si Mozi Ni Bari Fo Timu Wawo Yoka Lezo Pari Saba Ali Fo Pariko Yopa Ehe Wina Sasibikana Wina Sasibikana Wina Sasibika Wama Ya Sasibika Kakasima ya tili Nike fio iwe tina wana Zasibika Kisha lepu kaze za silinka kweli na mstopo tu ya mwani na sinika Afale fatuma Isibika wao yo hasisiba Nkapita hasisila na mwine hasisiba Suma nisiba makusiba Sunga sibo za nisiba siba Example exercise kwa za isiba Ni makero mama siba Test papa saba siba Mana kaza harishapu intest Yesu mani siba Tirelia shen kumbari mpunda kaboria Saka siba teyo tikuri saba na shiboria Mepini fuseko chante mgele na mshiboria Yari utazizima si ukani mwana ni bulat Black cross ma ukani Mujito kona first timu ukama ukani Kuipo panga tukosa chechinari mbara plan Nini kanyandala makuti ya deli panga plan